Unyu inepano am the bad news. Aniluli se shot to maluzi. Tunya supa ni wini teluzi. Beba tiba chili bali luzi.
Mbambe ni kwa tako jenda. Ofole tila kwa tako jenda. Nimbisha, jupuleni. Beri umuneli ina kwa jupuleni.
Abona badani babwa ya bakaruisha. Ukunguisha ni yonse baruisha. Bali papala ni kwe bakaruisha. Mitu finga tatula boku walangisha.
Kutu boy, kena chitongo. Felix Wintore, ichanda katongo. Gana pena, iskando. Iyo kosa, tunangani kando.
Uskuki ni jimbu ya maola. Opona suma pafuma Coca-Cola. Blood on blood, no chukuchi mkwena. 6 feet, si anda kulioko tarabwela.
Nizufo nkana, vanskundeni. Wepasha nkana, lewa mundeni. Yawa tuwada, wali vangeni. Tunyanda ruwada, ya vangeni.
Hey, I'm the legend, titaba ufwapo. Mona banana, bebe baka ngufwapo. Ni oma putuwa ishapo. Na mwana mulolo junya shupa.
Lengo, tocha, tenu mupele, koko meto tocha. Mukama kafora 5, yanseri wale haiku 25.
Hey, katuni muvinde akisanga babuni. Nakareta leta kakoni. Iye yeah, ati, saba salenda. Awe katu wape juicy ya mchemba.
Koma, muka salenda. Bakorwe, muka salenda.
Takupita hapa wapita tawa pita. Time with money, you ain't even shita.
Era, kuchunga na anja erera.
You wanna know why they call me juice? I don't give a foraging of your chita wishi.
Ewa kopa, inashitarara.
Ipaka pa mariu, yupatari ukubalala.
Ewa joli, ipaka na chubunguru
we. Kwezie chimo ineshirusa iwe.
Sok sok kashkatan, bose leti. Ewa toki. Kari karu zanshan. Mayo mara niko, chiyimu supa. Kosmana.
Jinx Beats on production.